Oh Yesu wangu, na kuaminia wewe kwa kunisaidia katika safari hii ya mbinguni. Usiniache mfalme, usaidie kupendeza. Haleluya.
Nitenge bali na dhambi Yesu, nataka nikuone.
Nitenge bali na dhambi Yesu, nataka nikuone.
Nisaidie ni atende mema Yesu, mwisho nikuone. Kushinda mwili sitaweza peke yangu, ingilia kati Bwana.
Bali na dhambi Yesu, nataka nikuone.
Ananiwinda sana huyu shetani, nia yake ni kuniangusha Baba.
Bali na dhambi Yesu, nataka nikuone.
Ninasonga mbele, ananivuta nyuma, nia yake ni kuniangusha Baba.
Bali na dhambi Yesu, nataka nikuone.
Nisaidie ni atende mema Yesu, mwisho ni kuone.
Bali na dhambi Yesu,
nisikutende dhambi. Nisaidie Baba yangu, nisikutende dhambi. Nisaidie nikupendeze, nione mbingu. Sitaki kuwa mtumwa, mtumwa wa dhambi. Roho itendayo dhambi itakufa, hilo limeandikwa. Mshahara wa dhambi mauti, naogopa. Nisaidie ni uone ufalme, nisaidie. Nisaidie nione mbingu, nisaidie. Nisaidie nikupendeze, nisaidie Baba. Nisaidie, nisaidie songe kwako, niukuze moyo wako Baba. Vita niumiza, nijapo ubiri kisha mwisho nisione mbingu.
Bali na dhambi Yesu,
vita niuma sana, nijapo imba kisha mwisho nisikuone wewe.
Bali na dhambi Yesu,
nisaidie Baba, mwisho ni kuone.
Bali na dhambi Yesu, nataka ni kuone.
Usipoenda nami sitaweza, nisaidie mwisho ni kuone.
Bali na dhambi Yesu, nataka ni kuone.
Nikufurahishe Baba yangu,
nisaidie
Yesu,
nisaidie
Baba, bila wewe mimi sitaweza. Nisaidie unishike mkono, maana safari ndefu. Nisaidie uwe pamoja nami hadi mwisho wa safari.
Nikupendeze,
nisaidie.